maemo a ditsela ka gare province ya Free State ke tlhoba boroko. Ke ka hona le Democratic Alliance ka gare Free State re emang ka maoto go bea kgatelelo godima mmuso le mafapa ohle a amehang ditseleng gore ba etse bonnete ba gore ditsela tsa rona di a lokiswa, gologolo lefapha le na la ditsela. Province ena e magareng a naga, mme ga ditsela tsa rona di ka ba hantle, moruo wa province o tla gola, o tla etsa gore mesebetsi e be teng. Re leletso gore le go tsamaiso ga bakudi ka gare province ke phepetso e kgolo ka baka la ditsela tsena tse e seng hantle. Go kena mapolasing, go kena mo baagi ba phelang teng ka gare ditoropo ke mathata a magolo, mme re 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 tla nka karolo go thusetsa gore Freistata e be province eo baagi ba yona ba tla ba motlotlo ka yona.